abazadde abana twabaleka ensi obuwangwa buggwawo n'olulimi ne tutabasomesa kinuganya omuganda yeyisa atya kati enkola eya federo gifuna ngoebuuza byebiki ayibeene gusinze twasobya kangwagaliza ebirimbo kuddira wano mbuganda okwatula si musango naye obuwangwa kyekiki twekuumire mu nnono zaffe ensonga nga n'olulimi bwe lutinta n'amabuje tugawabula ebyaziranga naye eddagala elufumo n'ebyebogera bindesa sirinnya naye buganda esaanawo olulimi nalunyolanyola oluganda lwalimu bingi ffe bitulemye okwesa amabuje ne tusalawo ganyika enyumba tusula muzina empangise abaana ne bakenkuka ebikusike kati siriimu n'ataba eggwanga lyonna naye musango kuva waka mu bikolwa sanyukira ky'olina ensangi zino abaana be tuzadde ensangi zino tabu mulira kkumi yabakuuca empisa zatulima bazadde abaana twabaleka ensi obuwangwa buggwawo somesa kinuganya omuganda yeyisa atya kati enkola eya federo gifuna ngoebuuza byebiki kati mpozi gye basomera ntuuse omwana abafuna ddi ku luzungu mwe mukuba abaana oluganda ne mufutyanka so nno nengera obayiga zokkonca nnyumirwa nnyo kale kyulamu ezikola ewaffe mu by'olulimi nsabe tunulwemu oluganda tteekwa oddukola nga n'omunyola anyumirwa ali eyo tuzuukuka uganda ogikuza atakulekera mulina kimanya agali awamu nze nkyokwatula n'okumanya ensi eno we tukoma kino nsanyusa bataabo bakuza nga bwayogera nsigala mpulira sanyukira ky'olina ensangi zino abaana be tuzadde ensangi zino tabu mulira kkumi yabakuuca empisa zatulima bazadde abaana twabaleka ensi obuwangwa buggwawo n'olulimi ne tutabasomesa kinuganya omuganda yeyisa atya kati enkola eya federo gifuna ngoebuuza byebiki ewajjuma twakula ewajjuma ekabusa twakula ng'omukulu asigala akulirwa nga nekitiibwa ekyaba bakyatulwa naye omulembe osigala okulima analogo sifuti digito n'ebyokukola byaleeta embetezi kati abaana empisa z'abakozi ebyobuwangwa n'ennono entuufu omukozi abiyiga ddi nga n'olulimi olusinga akyusa ng'omwana ayiga byawulira n'ebikolwa olusinga abifunye ng'omuganda zaayira ebuziba nitwewala embetezi ng'ezo tuzinogere eddagala erimala obuwangwa n'ennono okuuma n'okumanya ensi eno we tukoma sanyukira ky'olina ensangi zino abaana be tuzadde ensangi zino tabu mulira kkumi yabakuuca empisa zatulima baza